Isfani zikishika zinawachilia. Isfani ziki Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't. Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't judge. I'm back on my shit, sibaki sibak shit. Tuko na beef na goat ni black shit. Shout out to wale wana bidia notes. Niggas wako salty kama bibia loaf. Kezo cheni na dimanga kama game ya gorna. Wana claim wana nimanga, lies what for. Leo na kwa kere ya kama tipo ya shamba. Na ukali kiti kama tiko ya baba. Pesa ni wash wash ni meleta ni zioshe. Na 4M kwa club kila demu ka Beyonce.
Yani mna believe Ruto acha soto wa Kenya.
I told D, tuwezi soka tena. Ukifika fourth floor, uliza Mr. King. Mwambio na kama kwa Mr. King. Mapanga le ama kiss paki. Kama na bitch yako kanyo pekista.
Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't. Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when you call me. Please I don't judge when you call me. Please I don't.
Wana nita Madiba, wengine Mandela. Napika nkio nimeshiba, nakula nkio nanja. Vile unakunywa muzinga, nametoka tukuza. Si wote tuna mashida, mvile saku metangaza. Washa kingdom, ingi ya zone. Nakupea shit, Lumumba hawezi PLO. Bado rende ni wrong, but to the bone. Anadhani anani play, seizo mina play along. Nakunyamazia sabu next utalia. Unadhani anasimamia kumbe anakukanyagia. Unawezo atangazia skadi ya kukusalimia. Ni woga wanatuzia sinawezo anunulia. Mini kafupi lakini mwaka mtornado. Nishara bitin na bado sija call rabo. Remember the thing ata kama mini mego. Mimi nazitinga brother meshila kizi flow.
Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't. Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't.
Isfani zikishika zinawachilia. Isfani zikishika zinawachilia. Isfani zikishika zinawachilia.